Kibira International. Boom, rock, papa. Kibira, this, Kibira, that. Kibira, this, Kibira, that. Kibira, this, Kibira, that. Kibira, this, Kibira, number nine. Kibira, this, Kibira, that. 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 Wanasema ni wapi mitaro zinatupa kamu nukie smell poa kaya perfume. Wanasema ni wapi the biggest slam kamu cheki venye magoro zimejengwa. Wanasema ni wapi kunangeta kibaba kamu cheki venye maboys on a hustle. Wanasema ni wapi kuna violence karibu kwa mta ya amani na patience. Ati ni wapi kuna flying toilets jambea upu mwenye utajikorek. Wanasema ni wapi wasemu wa rally ni uongo na pia ni ukweli. Ati ni wapi mta wa matapeli ni uongo acheni kutuke jelly. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira number nane. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, this. Welcome to Chocolate City. Ucheki venye madem ni wa pretty. Beautiful black stars, black beauty. Ukikam kibira kwenye haurudi. Viganano amekudungia buibui. Warembo bila kuna uso hasubui. Ni wapolite sana si warui. Usi ongele kitu haujui. Kibira hakuna kitu hatuna. Tuna warembo tunavichuna. Majina poa poa kakina Amina Sakina na kina Swabrina. Kam kibira ukachezo edoluka. Mta yenye shengyo luga. Mali mungu huituanga sagodi. Saja ama rabuka. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira number nane. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, kibira that. Kibira this, this. Wasupa huitwa wapanasu. Masupra huitwa mapranasu. Mta imejana adabu. Izo zingine zote ni uongo tu. Mta ya maorganization. Groups mpaka radio station. Tunajivunia pamoja FM. Tuko kwa mta but tuko na fan. Violence zero time zero oh. Hindi mta wametoka waseka. Kina Octopi double zero oh. Na kina Madi K au CEO oh. Wengine ni kakina Mike Mzei.